Joshua 8 verse 1. UJehova wathi uJoshua, ungesabi ungabinalivalo, suka nabo bonke abantu bempi, ukhuphe uye e-Ayi, bheka nginikele esandleni sakho inkosi yase-Ayi, nabantu bayo nomuzi wayo nezwe layo. Verse 2. Uyakwenza kulo i-Ayi nenkosi yalo njengalokho wenza kulo iJericho nenkosi yalo, impango yalo kuphela nezinkomo zalo, niyakuziphangela khona, uqamekele umuzi emva kwawo. Verse 3. UJoshua waswa kanye nabo bonke abantu bempi ukuba akhuphukele e-Ayi. UJoshua wakhetha amadoda ezinkulungwane ezingamashumi amathathu namaqhawe namandla wawathuma ebusuku. Verse 4. Wawayala ngokuthi, bhekani, niyakuqamekela umuzi emva komuzi, ningayi kude kakhulu nomuzi, nihlale nilungele nonke. Verse 5. Mina nabantu bonke abanami siyakusondela emzini kuyakuthi lapho bephuma ukusihlasela njengakuqala sibaleke phambi kwabo. Verse 6. Bayakuphuma basilandele size sibasuse emzini ngokuba bayakusho ukuthi bayabaleka phambi kwethu njengakuqala bese sibaleka phambi kwabo. Verse 7. Niyakusuka ekuqamekeleni niwudle umuzi ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uyakunikela esandleni senu. Verse 8. Kuyakuthi lapho senuthathile umuzi, nithungele umuzi ngomlilo, nenze njengezwi kaJehova, bhekani senginiyalile. Verse 9. UJoshua wayesebathuma baya kuyoqamekela, bahlala phakathi kweBhethele ne-Ayi ngasentshonalanga kwase-Ayi. UJoshua walala lobo busuku phakathi kwabantu. Verse 10. UJoshua wavuka ekuseni kakhulu, wabutha abantu, wakhuphuka yena namalunga ka-Israyeli phambi kwabantu waya e-Ayi. Verse 11. Bonke abantu bempi ayenabo bakhuphuka basondela baya phambi komuzi, bamisa ngasenyakatho kwase-Ayi, kwakukhona isigodi phakathi kwakhe ne-Ayi. Verse 12. Wathatha amadoda kungathi izinkulungwane ezisihlanu, waqamekelisa phakathi kweBhetheli ne-Ayi ngasentshonalanga komuzi. Verse 13. Sebehleliwe abantu lonke ibandla elalingasenyakatho komuzi nabaqamekeleyo babo ababengasentshonalanga komuzi, uJoshua waya ngalobo busuku phakathi kwesigodi. Verse 14. Kwathi inkosi yase-Ayi kubona lokho, ashesha avuka ekuseni amadoda omuzi aphuma ukuhlasela u-Israyeli, yona nabantu bayo endaweni enqunyiweyo ngaphambi kwehlane, yayingazi nokho ukuthi babekhona bayiqamekeleyo ngasemva komuzi. Verse 15. UJoshua nabo bonke abayizrayeli benza kungathi bahluliwe phambi kwabo, babaleka ngendlela eya ehlane. Verse 16. Bonke abantu basemzini babizwa ukuba babagxoshe, bamgxosha uJoshua basuswa emzini. Verse 17. Akusanga muntu e-Ayi naseBhethele ongaphumanga ukubagxosha abakwa-Israyeli. Bawushiya umuzi ugengelezile, babagxosha abakwa-Israyeli. Verse 18. UJehova wathi uJoshua, yelulela umkhonto esesandleni sakho ngase-Ayi ngokuba ngiyakulinikela esandleni sakho. UJoshua welulake umkhonto osesandleni sakhe ngasemzini. Verse 19. Abaqamekeleyo bashesha basuka endaweni yabo, bagijima lapho eselula isandla sakhe, bangena emzini bawuthatha bawuthungela ngomlilo masinyane. Verse 20. Lapho amadoda ase-Ayi ebheka emva kwabo, abona bheka umusi womuzi wenyukela sezulwini, angenamandla okubaleka ngalapha noma ngalapha, lapho abantu ababebalekele ngasehlane sebephendukele ababagxoshayo. Verse 21. Ngoba nxa uJoshua nabo bonke abakwa-Israyeli bebona ukuthi abaqamekeleyo bawuthathile umuzi nokuthi umusi womuzi wenyuka, base bebuyela emuva bawabulala amadoda ase-Ayi. Verse 22. Labo abanye baphuma emzini ukuba babahlasele baze babe phakathi kwa-Israyeli, abanye ngalapha abanye ngalapha, bababulala kwaze kwangasala muntu owaphunyuka wabaleka. Verse 23. Inkosi yase-Ayi bayibamba isaphila bayisa kuJoshua. Verse 24. Kwathi lapho u-Israyeli seqedile ukubulala bonke abakhilwe e-Ayi endle ehlane, lapho ebebagxoshele khona, bese bewa bonke ngosuku lwenkemba baze baqedwa. Bonke abakwa-Israyeli babuyela e-Ayi balichitha ngosiko lwenkemba. Verse 25. bonke abangalolo suka besilisa besifazane babe izinkulungwane eziyishumi nambili abantu bonke base-Ayi. Verse 26, uJoshua akabuyisanga isandla sakhe awelule ngaso umkhonto engakaqothuli bonke abakhileyo e-Ayi. Verse 27, izinkomo kuphela nempango yalo muzi Israyeli waziphangela khona njengezwi kaJehova amyala ngalo uJoshua. Verse 28, uJoshua wayeselishisa i-Ayi walenza laba yiduma lenxiwa kuze kube phakade lingcithakalo kuze bube namuhla. Verse 29, inkosi yase-Ayi wayiphanyeka emthini kwaze kwahlwa ukushona kwelanga uJoshua abayalo ukuba behlise isidumbu sayo emthini. Basintshinga ngasesikhaleni sesango lomuzi wamisa phezu kwaso inqwaba enkulu yamatshe ekhona nanamuhla. Verse 30, khona uJoshua wamakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli i-altari entabeni yase-Ebali. Verse 31, njengalokho uMose enceku kaJehova wayala abantwana baka-Israyeli njengokulotshiwa encwadini yomthetho kaMose, i-altari lamatshe angabaziwe angaphakanyiselwanga muntu insimbi banikela phezu kwalo ngeminikelo yokushiswa kuJehova, banikela ngeminikelo yokuthula. Verse 32, waloba khona ematsheni impindi yomthetho kaMose ayilobayo phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 33, bonke abakwa-Israyeli namalunga abo neziduna zabo nabahluleli babo babemi ngalapha nangalapha komphongolo phambi kwabaphristi bamaLevi abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova abafokazi bokuzalwa ekhaya, ingxenye yabo ibhekene nentaba yaseGerizimu, ingxenye yabo ibhekene nentaba yase-Ebali, njengalokho uMose enceku kaJehova bayalile ukuba babusise abantu bakwa-Israyeli kuqala. Verse 34, ngasemuva wafunda wonke amazwi omthetho isibusiso siqalekiso njengakho konke okulotshiwe encwadini yomthetho. Verse 35, abakho yizwi kukho konke akuyala uMose angalifundanga uJoshua phambi kwebandla lonke lakwa-Israyeli nabesifazane nabantwana nabafokazi ababehamba phakathi kwabo.